nuevo bwiye ahari ubukene n'ubushonga twashyira amahoro n'amafaranga abasangiye ubusa bita n'ibisambo bakarwana batazi aho bava mu burakari abasangiye ubusa bita n'ibisambo bakarwana batazi ko boshwa n'inzara n'ubukene n'ubujiji imizi y'inzangano mu bantu n'ukutagira ubwigenge
bavandimwe banyarwanda nidushyire hamwe dushyigikira ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukira urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda kera nkiri muto ngifite ababyeyi bambwiraga ku rumuri ngo rubonesha nanjye ubwo nkabikiriza nibyo nta utabizi ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona singiza umwijima sishime ibibi byawo ahubwo ndawusobanura mavuga ko ari utuma menya ibyiza by'urumuri sinta ku musaraba ubwawo yewe nivugira izuka wagejejeho ntakiza rugira ahubwo rutube nk'umuryango
tukinjira
mu buzima buhoraho
bakunzi ba radiyo iteme nitabitabwiza ubasuhuza kuri iyi tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 iki ni ikiganiro uyu munsi na JP musanzwe mukigezwaho n'umuyobozi wa ARC urunana nyarwanda ruharanira impinduka Jean Paul Turayishimye ariko akaba atabashije kuboneka uyu munsi ndi kumwe rero n'umuvandimwe Ashire Kamana musanzwe muzi Ashire niba unyumva ndagira ngo usuhuze abakunzi ba Radio Iteme kandi ikindi Ashire ndagira ngo uyu munsi tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri numara gusuhuza abakunzi ba Radio Iteme uhite unabwira abakunzi bacu icyo iyi tariki turiho y'uyu munsi kwibutsa Ashire uranyumva
ndakumva neza Tabita komera cyane ndagusuhuza cyane yego ndagusuhuza kandi ngushimira umwanya wawe ba wafashe kugira ngo tuganirize abanyarwanda ubwo mbone yo gusuza abanyarwanda bose muri rusange abakunzi ba Radio Iteme bagenzi bacu mu runana nyarwanda ruranira impinduka ndetse n'abantu bose bazumva iki kiganiro bikaba binejeje kuba nifatanyije nawe muri kiganiro cyawe uyu munsi na Jean Paul utabonetse ubwo tudatinze kuko wenda ari n'umunsi udasanzwe warumbajije uti uyu munsi itariki ibyiriki abanyarwanda abanyarwanda bose ntago nabavugira ariko nibura ndavuga nkurikije ngewe uko niyumva kuri itariki kandi nziko ntari ngenye nabwo turi benshi cyane harimo ababigaragaza n'abatabigaragaza ukuntu itariki tuyiyumvaho turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2022 akaba ari itariki twibukaho ko mu 2020 mu kwezi kwa kabiri twabyutse dusoma inkuru y'urukozasoni inkuru y'incamugongo itubwira ko umuhanzi umuntu ntatinya kwita intumwa y'Imana Kizito Mihigo yatuvuyemo no kuvuga ngo yari yitabye Imana kuko ku bantu bemera indangagaciro z'ubumuntu umuntu yitabye Imana ni nayo mpamvu n'ababeshejweho no kwica abandi bantu bagombye kujya babitekerezaho ubwo umuntu aba yitabye Imana no kumwicarira ubwo uba ukoze uburyo yitabye Imana nduvuga ngo ubukoze ubusa kuko n'ubundi aba ari umuntu witabye Imana kuri itariki rero ni itariki yashegesha abanyarwanda benshi cyane ni itariki kandi yeretse abanyarwanda bose nta numwe nkuyemo yaba abavugira iriya ngoma y'abicanyi yaba abayirwanya yaba abihaye Imana ni itariki yeretse abo bantu bose ko dufite leta idakunda abaturage ko dufite leta idafite umurongo igarukirizaho mu guhemukira abaturage uyu muhanzi ntabwo ari umuntu wari ufite ishyaka rishaka ubutegetsi mu gihugu ntabwo ari umuntu wasabaga abanyarwanda guhaguruka ngo bakore imyivumbagatanyo cyangwa se bateze umutekano muke ntabwo ari umuntu wahamagaraga abanyarwanda ibintu by'amacakubiri nyamara iyo urebye amateka ye ni umuntu wahemukiwe n'igice kimwe cy'abanyarwanda n'ikindi gice cyitwe ko kije kumurokora no kumufasha nacyo kiraza kiramwivugana ni umuntu mu by'ukuri abanyarwanda benshi dufite ideni ry'uko yatweretse ubumuntu ariko kubera leta mbi dufite akiturwa kwicwa yishwe urubozo buri munsi rero umva leta bita uyu ni umunsi ukomeye cyane kuri njyewe kandi ngomba kuvuga ibyo niyumvamo kandi nkagira n'abo mbwira buri munsi iyo nibutse Kizito Mihigo nibaza mu by'ukuri nibaza aho umuntu akura imbaraga zo kwica umuntu nk'uyu umuntu wubakaga umwe bw'abanyarwanda bose umuntu kuva yamenyekana wagaragaje ubushake nyabwo bwo kugira ngo abantu bose biyunge babane neza niki kiruta kubana neza muri sosiyete cyangwa mu gihugu duhuje nta na kimwe kuko tutabanye neza duhora muri mu ntambara duhora mu kaga kandi ibyo byose by'amacakubiri bituma abantu batiyunga bituma abantu batabana neza bitera ibindi bibazo byinshi cyane ibibazo by'ubukene ibibazo by'ubuhunzi ibibazo by'ihohoterwa ibibazo by'ubutabera ni byinshi ariko ikindi ntashobora kwibagirwa kuvuga nuko mu Rwanda dutegekwa n'ishyaka ryitwa ngo Front Patriotique Rwanda ni ukuvuga ngo ni nk'urugaga rw'abantu bakunda igihugu b'abanyarwanda biyobowe na Perezida Kagame ntabwo ushobora gukomeza kwitwa umupatriote kandi igihugu kimazeho abantu bazima abantu bose bari kuba bagejeje iki gihugu kure abantu baharanira amahoro abantu bubaha ubuzima bw'abantu abantu bagiraga uruhare rukomeye cyane mu iterambere nyaryo rishingiye ku bumuntu ntabwo ushobora kuza ngo abo bantu ubice urubozo noneho ngo ukomeze witwe ko uri umupatriote ibi ngibi n'abantu bashyigikiye iriya leta harimo abatumva kubera inda zabarenze ariko harimo abumva abo nabo babyumve ntabwo ushobora gufata igihugu witwa ko ukunda n'abaturage witwa ko ukunda ku izina ngo ariko uhore utembesha amaraso muri icyo gihugu nibishoboka ikirengejeho n'abantu bageze aho ngaho bakikoma abandi bavuga ngo Kizito n'ubuzito bwe abo ngabo nta kabuza ntago twatinye kubita abambari b'inabi kubera ko niba umuntu ahohotewe arengana nta butabera bwabaye ukazaho kugira ngo ugire umutima wo kubabazwa n'ibyamubayeho ko nawe bikubaye utakwishima ukumva ko imbaraga ugomba kuzishyira mu kumupfobya Kizito n'ubuzito bwe ubwo rero uwo muntu reka tumubwire yuko twe turi n'abazito kandi tumusubije nk'uko abantu bigeze kwita abandi ngo ni abanegre cyangwa ni abaniga nabo bikarangira biyisuka nk'uko kandi babyishimiye turi abazito ubwo ababivuze mu byumvira aho ngaho aha ariko rero biratuganisha ku kindi kintu gikomeye cyane ko mu gihe dufite ibibazo bikomeye cyane mu gihugu no hanze nk'abanyarwanda ibibazo by'umutekano kubera imiyoborere mibi ishingiye kwimakaza inabi ubuhemu ubugome ubwibone bunashingira ku bujiji mu by'ukuri kuba abantu barigize ba ntibindeba guhakirizwa ni ngombwa ko ni ngombwa ko urugamba rwacu rugana no mu kurandura iyo mico mibi mu baturage bose mu bantu bose bayifite kuko tabita turimo kuganira ariko ntago twayishanya yuko niba sosiyete yacu irimo abarwayi benshi abo barwayi kabiri bavamo abasirikare abapolisi abayobozi cyangwa abategetsi birumvikana ko abo bantu bose bazazana bari abarwayi ubwo rero abanyarwanda turi mu rugamba rw'impinduka tugomba no gutekereza muri ubu butumwa Kizito yaduhaye tugomba gutekereza urugamba rw'imyumvire turimo tukavuga duti ese twabuze iki kugira ngo imyumvire yacu ihinduke binatume noneho bigaragara no mu nzego z'ubuyobozi bwacu dukureho ubutegetsi ariko dushyireho ubuyobozi bivuze ko tugomba gukomeza guharanira yuko inzego z'ubuyobozi zacu zigomba gushingira ku mategeko kandi amategeko ashingiye nayo kuba umuntu kuko nyuma y'amakuba yose twahuye nayo nakize tubwira abivuga mu ndirimbo ze zitandukanye indangagaciro z'ubumuntu nizo zonyine zishobora kuza zikondora sosiyete yacu abarwaye bagakira cyangwa bagakizwa abakiri bato bakongera bakubakwa bakazavamo abantu bazima bubaka igihugu kandi bacyubaka mu mahoro n'umudendezo kuko ubungubu mu murage mubi imwe mu mirage mibi FPR irimo kugenda idusigira ukuyeho iby'amadeni n'ibiki byose hariho umurage wo kuyobya urubyiruko ndagaruka ku magambo ya Kagame ku ya Tito Rutaremara no ku ya Kabarebe abwira urubyiruko bati abantu bari hanze bose utari interahamwe ni ikigarasha utavugana rumwe na leta mumenye ko abayikorera amakarito ibyo bintu byose umuntu utararenga kiriya gihugu akura yumva ko ruko bimeze kandi urumva ko baba babiyobeje ibyo rero ni ibintu bibabaje ariko nabyo ni ibintu tugomba gutangira no kurwana nabyo ubu ngubu niyo mpamvu iyo tuvuze kuri radio nk'uko tuvuga tuvugisha inani na rimwe kugira ngo abantu bumve neza ko hari ibintu bitagomba kwihanganirwa ikindi numvaga navuga nuko muri ubwo butumwa bwose twagiye tubona bwa Kizito Mihigo sinshaka gutinda ku rupfu rwe kandi n'umubyeyi we yaravuze ngo tumurekure agende ariko umurage we ntabwo tuzawurekura turakomeza tumwifurize iruhuko ridashira ariko umurage we tuzakomeza tuwufate tuwukuze tunawucengeze mu baturage bose mu banyarwanda bose nibwo tuzagira sosiyete nzima umunyarwanda rero twifuza muri izi mpinduka kandi umunyarwanda nkurikije nibyo Kizito avugaga umunyarwanda na Kizito yifuzaga n'uwumvise ubutumwa bwe akabufata nk'umurage we akabufata nk'umurage ndangagaciro utuma ukora identite ye, ukora uwo ari we, kandi ukanamuherekeza mu ngendo za buri munsi. Mu yandi magambo, numva ko ubuhemu budakenewe kugira ngo ubeho, numva ko guhakirizwa bidakenewe kugira ngo ubeho, numva ko urwango, kubiba urwango no kugira urwango ntago bishobora kuguha imibereho myiza na rimwe, numva ko kwigira ntibindeba ntaho bitandukanye no kuba umugambanyi, numva ko ubwoba bufasha ukoresha iterabwoba. Rubango ku Banyarwanda bafite ubwoba, kubugira bifasha udutera ubwoba ari we Paul Kagame. Numva ko ubuzima bw'abantu n'ibindi binyamuzima ko mu bihugu byateye imbere n'ibidukikije barabyubaha nkaswe n'abantu, numva ko ibyo bintu byose ari ntavogerwa. Numva ko ugira neza ugeraho ngaho ukagira inyiturano uhura nazo, ariko birenzaho ngaho numva ko gutezuka ku ndangagaciro z'ubumuntu ari bibi, ahubwo kugira ngo ubikore waharanira ko zikomeza kubaho zigashinga imizi kandi ukabikora ntabwo bufite, kuko nk'uko Kizito Mihigo bivuga mu ndirimbo ze nyinshi, aravuga ngo ubuzima ntabwo bwivuganwa n'urupfu. Kubaho nta ndangagaciro ufite, ubeshejweho n'undi muntu ugutera ubwoba buri munsi, ukagenda ugacinya inkoro, ibi ngibi biruta no kuba utariho. Ubwo ndimo kugana ku musozo, sinanyiza kuvuga kuri Kizito Mihigo, ntavuze muri rusange ku bantu bamwiyitirira, kubavuga ko bazi kandi bumvise ubutumwa bwe, nyamara buri munsi bakora ibitandukanye n'ibyo yakoze cyangwa bakora ibitandukanye n'inyigisho yaduhaye. Tabita warakurikiye muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bakora ibintu bivuga uti turi mu 2022 turimo gushaka uburyo igihugu cyacu cyaba kizima, ariko wajya kureba muri bamwe mu bategeka kiriya gihugu na bamwe bo muri opposition cyangwa se mu barwanya leta, ugasanga harimo imico imwe itari myiza. Muri iyi minsi twabonye abantu bakuru rinzangano bashingiye ku macakubiri, twabonye abantu batarumva neza ko imizi y'amacakubiri ari ubukene n'ubujiji, bivuze ngo yufite leta ishingiye ku bumuntu iba ari leta irwanya ubusumbane mu baturage. Niba ubusumbane budahari nta bukene buhari, niba ubukene budahari nta bujiji buhari, niba nta bujiji abantu babana neza. Ni ibintu byoroshye kubyumva. Twagiye tubona abantu birengagiza ko kwiyunga nyabyo bihera ku kuri, ni ukuvuga ngo guharanira ukuri mu bintu byose. Ibi rero byo guharanira ukuri ku bintu byose, ndabiganisha ku byo Kizito yatubwiraga, bivuze kwemera amateka yacu yose, ameza n'amabi tukayemera, kuko ni amateka yacu ngo twayahindura. Abangaba baza bakavuga ngo aya mateka mabi ngo areba bariya gusa, twe ntatureba, kandi nabo bafite amateka mabi kandi nabo abareba. Ibi ngibi ni ibintu bikomeza kutuyobya no kubiba ayo macakubiri nari mvuze. Nyamara muri ibyo byose nk'abantu benshi biyita intore, biyita ko bavugira iriya leta, uzasanga ari abantu basangira ubusa kandi nabo bakunze kwitana ibisambo, kuko buri gihe muzabirebe muri iyi leta nta gihe kinini kibaho cyangwa nta n'igihe gito kibaho hatari umuntu wo muri leta ufashwe ngo kubera ruswa, ufashwe ngo yasambanyije umwana, ufashwe ngo yakoze ngo ikintu runaka, nuko nyine basangira ubusa bagahora bagambanirana. Nizo ngaruka zabyo. Abo bantu bose rero baba, kuko tuba tunikibura natwe, abo bantu bose uzasanga munyangire ubugambanyi, ubuhemu no kubera gushyira inda imbere, inda nini imbere, nta n'ikintu bakuramo gifatika, kuko ahubwo bahora mu nkeke, bahora batekereza uburyo bagomba gukomeza gucinya izo nkoro kugira ngo baramuke. Ubwo nta ndwara ari ubuzima. Tugomba rero kumenya ko kubana neza hagati yacu bizaturuka ku gukora uburyo bwose ubuzima bwacu burangwa no kunezerwa, bityo tuzahanira n'umunezero w'abandi. Ntabwo dushobora kubana bamwe banezerwa abandi batanezerwa ngo twumve ko ngo ibintu bimeze neza ntibishoboka kandi ibi ngibi ndi mu kuvuga bashobora gukira ko wenda ko nabaye pastori cyangwa padiri ibi ndi mu kuvuga byo kunezerwa ntibisaba ko abantu bwirana ngo turakundana ngo ndagukunda no guhoberana reka da bisaba kugira indangagaciro ikomeye cyane kuba ngo ubuzima bw'umuntu kuba umuntu ahumeka ari muzima agenda areba ni ibintu biri ntavogerwa si ngombwa gukora ikintu gituma ibyo bintu afite abibura yewe n'abantu bateye imbere mu bintu by'ubumuntu bazabona umuntu wavukanye ubumuga bavuge bati uyu muntu ntabwo ashobora kubaho ashobora kwibeshaho nk'abandi bantu agomba guhabwa service agomba guhabwa ubufasha butuma nawe abaho nk'abandi bantu ibyo bita respect de la dignité humaine kubaha ubuzima n'agaciro k'umuntu ibi rero ni ikintu gikomeye cyane ubutumwa bwa Kristo rero bushingiye aho ngaho bushingiye kukubaha no kutavogera ubuzima bw'abantu yarongeye niho ngiye kurangiriza ngira ngo abantu bose bakunda Kristo abantu banababajwe n'urupfu rwe yibuke ko Kristo nk'umuntu adahari ariko ko yadusigiye byinshi twagenderaho kugira ngo tubane neza ibibazo byose byabaye karande mu gihugu cyacu bimaze hafi binyejana bitanu bizarandurwe burundu hari bavuga ati ahari umwijima tuzahashyira urumuri ahari inzangano tuhashyira urukundo ahari ubugambanyi tuhashyira gushyigikirana no gutabarana birenze ibyo twibuke ko nta muntu n'umwe usumbye agaciro igihugu cyacu cy'u Rwanda aha ndabwira bariya bumva ko umwami cyangwa perezida aribo bagize u Rwanda niyo mpamvu rero dushyira imbere indangagaciro zose zijyanye n'ubumuntu kandi tuzabikomeza kugeza igihe ubumuntu butsinze bukajya mu mitima y'abantu bose bukajya no mu miyoborere y'igihugu cyacu Tabita numva araho nagarukiriza murakoze
Rashire urakoze cyane amagambo meza uvuze menshi irababaje no kuvuga ngo ni amagambo meza umuntu avuga Kizito wishwe urwagashinyaguro watorutiwe waciriwe mu maso nta cyaha yakoze no kubivuga hari gihe bindenga wakomoje kuri ba bantu bavuze ngo Kizito n'ubuzito bwe reka aba bantu mbibutse abanyarwanda batwumva reka mbabibutse amazina yabo aba bantu bagiye hariya bagakora za audio bishongora baturi ya Kizito n'ubuzito bwe hari uwitwa Chantal Mudahogora uyiwe turanaziranye uyu turaziranye yabaga hano muri Canada nigeze kumva ngo yaratashye mu Rwanda ubwo yasanze abandi bashinyaguzi bene wabo ngo bajye gufatanya bakomeze bacinye inkoro hariya muri kiriya gihugu cy'abicanyi hari undi witwa Damien Nkakuyu ashire nawe ndabizi neza kumuzi yirirwa ku mbuga nkoranyambaga dutuka ngo turi ibigarasha dore ko bigize abakunzi b'igihugu kurusha abandi bose hanyuma undi mudamu ari nawe wavuze ibyo bya Kizito n'ubuzito bwe ngo we simuzi ngo yitwa Nyiramongi ntabwo ari Nyiramongi wa Kagame ariko bose ni bamwe yitwa Nyiramongi uyu niwe wavuze ngo Kizito n'ubuzito bwe aba rero ni abacikacumu Nyiramongi nawe ndakeka ko ari umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi ubusanzwe uvuze baravuga bati iyo ni ya nterahamwe yatwiciye undukomye ati ngiyo ya nterahamwe none se Kizito n'ubuzito bwe harya nawe ni nterahamwe ra Kizito umucikacumu wiciwe abe ariko akicwa n'abavuga ko baje kumurengera akicwa n'abavuga ko ngo bahagaritse jenoside ya Mazabe ariko barangiza Chantal Mudahogora Damien Nkakanyiramongi mukavuga ngo Kizito n'ubuzito bwe ibi bazabibazwa muzabibazwa banyarwandakazi mujye mumenya abantu nkaba igihe kizagera ibi byose bazabisubiza binyibutsa abandi nkabo babampora iki nawe umugambanyi umucinya nkoro mu kinyarwanda bavuga ngo bacinya inkoro aba ni babandi bitabidishi mwidishi yavuze ati ninzajya mvuga ngo bamwambitse uruhu ngo ni uruhu rwiza ngo rukwiriye umwami ati ninzajya mvuga ngo uruhu ruranganyaga bidishi bati yego mwidishi ariko muzajya muvuga gusa nta kuvuga batese ruragukanyagira iki ese rwose mwidishi urazirikire katurugukureho a ninzajya mvuga ngo rurankanjyaga mujye muvuga muti yego mwidishi dore n'aba babampora iki aba ni babidishi umwidishi wabo Paul Kagame aravuga ati Kizito Mihigo turamwishe bati yego mwidishi Rwigara Sinapoli turamwishe bati nuko mwidishi Bahati Innocent ya buri wirengero yagiye Uganda bati yego mwidishi nibyo nta kubaza bati ese Bahati yagiye Uganda te ese byagenze bite yego mwidishi ngaba baba mpora iki ba Tom Ndahiro ba Maria Imakire n'abandi bahekenye damange n'abandi nkabo hari n'undi witwa Asumani nawe reka mutindeho gato nigeze kubona ikiganiro kwezi TV yasohoye hari umugabo witwa Asumani umwicanyi w'umugambanyi nawe arimo yisararanga dore rero ni murebe igihugu cyacu gifite ubutabera cyarekuye umubyeyi babeshyeye none ni murebe mwebwe mwirirwa muvuga ubusa muri hanze ngo iki ngo iki ngo iki igihugu cyacu mumenye ko gifite ubutabera uyu Asumani ari mu bantu bagambaniye cyangwa bakoreshejwe kugambanira umwana w'umusore utaravuzweho cyane witwa Joseph Harerimana niba nibeshye izina iryo rya Harerimana simbizi umuzi neza azankosore Joseph Harerimana wajyaga yigana indirimbo za Kizito umwana muto yagambaniwe cyangwa se ya mukurigiswa kwe uyu nguyu Asumani abifitemo uruhare ariko arimo arisararanga ngo igihugu cyabo gifite ubutabera Asumani ibi ngibi mukora mwese mwabidishi mwe muzabibazwa Ashire ndagushimiye cyane mbere ko dukomeza tukajya kuvuga ku kundi kuburizwa irengero cyangwa se kwicwa cyangwa se sinzi uko nabyita nabyo kwa Bahati Innocent umusizi Bahati reka mbanze nkubwire ibindi byabaye mu Bubiligi kambikubwire yasohotse mu gihe hari aho bavuze bati titre iravuga ngo Perezida Kagame yakirijwe morali nyinshi y'abanyarwanda baba i Bruseli bati
ubwo ni morali y'abidishi
nabo bidishi turiho tuvuga urabyumva neza Ashire hano bavuze bati ku manywa yo kuri uyu wa kane hanze yahakorera EU abanyarwanda benshi bari gucinya kadiho mu kugaragariza ishema batewe na Perezida Kagame bitwaje ibyapa biriho ubutumwa bwo kwishimira iterambere u Rwanda rugezeho ntabwo nakomeza ako konyine karahagije ngo iterambere u Rwanda rugezeho harya iterambere ni uku kuniga Kizito Mihigo harya iterambere nuko niga abanyarwanda bakaba babamariye ku icumu harya iterambere mwabidishimwe nuko marira abana b'abanyarwanda muri prison bakaba barimo batakiramo bicirwamo urubozo harya iterambere ababidishi bavuga ni irihe ariko Ashiri uziko aha mu Bubiligi hateraniye abaperezida ishyano ryose ariko umuperezida wenyine bagiye ku mihanda n'ibyapa n'ibiki byose akaba ari perezida w'u Rwanda wenyine Perezida Kagame
erega tabita iyo umuntu ahora abeshya ahora nisobanura naho bidakenewe
izi ni imburamukoro kwerekana ko akunzwe cyane. Aba nibo ni abadiktateri, iyi ni sinye y'abadiktateri nka Kagame, kwereka isi yose ko akunzwe n'abaturage be kandi yabamariye ku icumu. Sinzi icyo waruvuze ashire ijambo ni
narivuze nti urakoze cyane. Narivuze nti y'umuntu ahora abeshya cyangwa ahora ari n'umujura, ahora yisobanura, ahora yisobanura naho bitari ngombwa akisobanura. Ibi rero by'abo bantu bagiye guterana, erega abantu ntibagakeke ko abanyarwanda tutaziranye. Turaziranye kandi nibwira ko Kagame, Perezida Kagame yaba afite ikibazo gikomeye cyane kirengeje mu byo afite, aramutse akitse ko abanyarwanda bose bari imbere ye bamukunda koko. Haramutse hagize akantu gato gahinduka gato, nibwo yamenya neza abanyarwanda bari bo. Ariko nibwira ko abazi abanyarwanda rero hari abantu twajyaga tuganira tugati hari ibintu biyoberanye ku banyarwanda by'uko gucinya inkoro, umuntu ugasanga arashyira imbaraga mu kwihanganira ibibi bimukorerwa kurusha gushyira imbaraga mu kubirwanya kugira ngo bihagarare. Icyo ni ikintu uzasanga abanyarwanda benshi cyane. Niba biterwa n'iki gitugu cyabaye karande, niba biterwa n'iki simbizi, ariko nk'abantu bakoze ubushakashatsi ibintu bazabitubwira. Kuko mu gihe leta yugarijwe n'ibibazo ubwayo yitera, biterwa na kamere ya Kagame ubwe, biterwa n'abantu bashaka kwikubira ubukungu bwose, bikagira ingaruka zirimo nzaramba, ibibazo by'umutekano, abasirikare badahembwa, bigatuma leta y'u Rwanda ijya gutera ibiraka hirya no hino kugira ngo ibone uko ibahemba, abapolisi basigaye batunzwe no guhemukira abaturage, abapolisi batunzwe no gutanga amatike mu buryo budasobanutse, bugacya abantu bati umuvuduko wahindutse muri Kigali yose batabibwiwe, hari amamashini ari bufate, n'uko ari ibintu byateguye kugira ngo amafaranga bakomeze banyaga abaturage babone ibyo bashyira mu mifuka yabo. Igihugu kirimo abapolisi bica abaturage bakaba bagira mu mashyamba ku manywa y'ihangu bakimana imirambo, abaho bajya kureba iyo mirambo bagasanga imirambo ngo yasadutse ngo mu gatuza, umuntu yarashwe mu mutwe. Urumva ko iyo tuvuze ngo leta ya FPR iri mu marembera cyangwa se yaratsinzwe, abantu bagakeka ko gutsindwa ari uko umuntu aza akakurasa ukirwa ngo ukavaho. Gutsindwa ni ukuba nta gihango na kimwe ugifitanye n'abaturage. Mu yandi magambo bivuze ko itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga ni nka yo kontra, ni amasezerano ubuyobozi bugirana n'abayoborwa. Ariko iyo wahisemo gutegeka ukoresha iterabwoba, icyo gihe ya kontra ya masezerano uba wayasheshe ku ngufu. Ni igihe gito rero abaturage bakagukoraho, kandi sinirwo subiramo ahantu henshi cyane byagiye biba. Abo rero bagiye mu Bubiligi bazindutse, ntituzatangazwe n'abandi bagiye ahandi bakazinduka. Ariko se ntabwo ubona, ntabwo wibuka ejo bundi Kagame ajya muri South Africa yakiriwe n'abandi n'abanyarwanda bamutukaga bamwibutsa ubwicanyi bwe. Ibi rero byo kubona abantu bamwe bakomeza gucinya inkoro, nibyo mukanya narivuze nti ngo baje kumuha morale, ariko ni morale yabidishye. Nkuko wabivuze, ni morale y'abantu bacinya inkoro bavuga bati ni ntajya hariya amasamu yanjye bazayatwara. Ibintu byose ni iterabwoba. Ni ntajya hariya sinzasura mu Rwanda, ni ntajya hariya muvandimwe bazamwima akazi, ni ntajya hariya bizagenda ukunuko. Ni ibyo ngibyo nuko bimeze.
Ariko se yashire nshimye ko bavuga ati ni ntajya hariya, none abangaba bose ababidishi bose barimo babyinira kuri uriya muhanda ni impunzi zahungiye muri biriya bihugu, ko umuperezida wabo nk'uko babivuga ari umuperezida mwiza wazanye impinduka mu gihugu, igihugu kiri gitemba amata n'ubuki, kuki badataha ngo bajye kubyinira kuri rompuwe i Kigali? Ni impamvu ni iyihe? Nibatahe bagende bajye kubyinira uwo mwidishi wabo, bajye kuri rompu i Kigali, nuko bamanike ayo mapankarite bavuga uburyo igihugu cyateye imbere. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda nibareke kujya ku mihanda mu Bubiligi batera isesemi abantu barikirwa,
cyangwa se tabita binarenza aho ngaho, niba nono n'ubutumwa tubabwira babwumva nibarekera aho ngaho, bareke kuvuga. Ntawe uvuze ngo bose bayinjire mu rugamba rw'impinduka, ariko niba ubona ko impinduka zikenewe, abaturage bahohoterwa, bagenzi bahohoterwa, abavandimwe bahohoterwa, iceceka, ceceka, ugume mu rugo, ureke kujya ku mwidishyi ubyihure nuko ngo aba bantu nkuko bivuze harimo abantu ntabwo turimo kubagezaho ubutumire cyangwa se kubagezaho convocation zo mu rukiko turababwira ko amahano akorerwa abanyarwanda ari ibyaha bikomeye cyane ku buzima bw'abantu icyaha rero gihanwa n'amategeko wagikora uyu munsi wagikora ejo hari igihe ubutabera buzakubwira buti mu mahano yagwirira abanyarwanda igihe iki n'iki abantu baravuga ko bigize mu ruhare dore ibyo bakuvugaho n'ibi n'ibi waza ukisobanura nibyo bita ubutabera kandi abantu ntibatekereze ko ibi bintu Kagame yazanye mu Rwanda bizaramba bikagumaho bizavaho kandi nta nubwo igihe kinini gisigaye bizavaho ariko tabitunyemerere tugaruke kuri Bahati
Bahati tugiye kumugeraho
yeah.
Wagira ngo gato ashiri harakantu gato nagira ngo nongereho mbere ko tujya kuri Bahati ibi bya Kizito twavugaga n'ababidishi bose n'ababacinya nkoro wa mugani w'abanyarwanda binyibukije ikindi gihe Kizito kimara kwicwa hari umudamu w'umupasiteri witwa Christine wandikiye President Trump amandikira ati ntabwo nibuka exactement ibyo yanditse ariko yavugaga ku by'urupfu rwa Kizito uburyo yishwe n'ibiki byose undi mudamu uba muri Indiana hano muri Leta Zuni yandika avuguruza ibyo bintu uwo mudamu yari yandikiye president wa Leta Zuni avuga ati reka uwo mupasiteri uri kubeshya ngo ni umupasiteri w'idini ryacu aranabeshya ntabwo tumuzi ibyo ari kuvuga ni ukubeshya dayeri nagira ngo mbabwire ko n'umubyeyi wowe ari kuvuga ngo bishe Kizito yavuze ngo nibabireke ibyo mbikuriye ko wari uvuze uti niba aho kugira ngo bahagarare hariya babeshye bashinyagurira imiryango y'abantu bari kwicwa mu gihugu cy'u Rwanda bacecetse aho kugira ngo ugiye kuvuga ubusa wacecetse niba udafite icyiza wavuga niba udashaka guhaguruka ngo utabarize abarengana niba udashaka guhaguruka ngo uvugire abababaye ceceka reka kujya kuvuguruza cyangwa se kujya kubeshya uvuga ngo abantu bari gutabariza abababaye abari kwicwa ngo barabeshya ibi ni agahinda abantu bahaguruka bakajya kubyinira umwidishyi abanyarwanda barimo Kagame Paul yisha abanyarwanda yabamaze igihugu aracyisha arakirangije nabonye bananditse sinshaka ko tubijyamo cyane ngo ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ngo kubw'ibyo ngo za interest zazamutse ibyo ni ibindi tuzasubiramo muri iyi minsi iri imbere abantu bize ekonomi mu buryo bwimbitse baze batubwire uburyo igihugu cy'u Rwanda gipfuye kirangiye nuko rero reka dukomeze ikiganiro cyacu washiri niba nta kindi wakongeraho tujye kuri Bahati Inosa umukuru wa RIB umuvugizi ntabwo ari umukuru ni umuvugizi umuvugizi wa RIB agize atya aravuga ati harya yitwa nde Murangira Thierry
ni Thierry Murangira
Dr Murangira Thierry ariko nk'uyu
ese ni na Dr
ni Dr
ariko izi Dr bazikura hehe
umbaze ngo bazi ujye umbabarira umbwire umuntu nk'uyu w'ibinyoma bisa utagira n'isoni zo kujya hariya ngo atatire zo gutatira igihango umuntu witwa ngo yarize uyu yize iki ko hari umuntu wajyaga avuga ati uyu ngo yarize yize iki ko yize zero koko umuntu w'umudokteri atinyuka ajya hariya beshye avuga ibintu bita making a sense nawe ubwe tekereza ko agera iwe akicara akibaza niba afite ubwenge se iyo wageze hari ubwo ubufite cyangwa ibi ni bya bindi bavuga ngo ariko se ngo bagira bate ngo urabona ngo batabikoze ngo bakwicwa uribuka umudamu wari umuvugizi wa RIB mu bihe bishize
Umuhoza Marie Michel.
Aho Umuhoza Marie Michel uba ari hehe? Uriya mugore jyewe ndamwita ko ari umunyabwenge. Yavuze ibinyoma by'ukuntu Kizito yishwe. Urabyibuka? Nta kindi kintu nongeye kumwumvamo. Yahise aburirwa irengero, niko nabyita. Yahise ahunga. Ariko baravuze ngo yaje muri Canada. Sinkeka ko ari no muri Canada, haruherutse kumbwira ngo nabwo ari muri Canada, barabeshyaga. Ariko ngo yarasohotse yahunze igihugu. Ariko ngo ntabwo ari muri Canada. Ibyo ngibyo nta gihamya mbifiteho, ariko uko byagenda kose, niba atari bari abicanyi bahise bamuburiza irengero, akaba yarahunze igihugu, ndagira ngo mubwire ko ari umunyabwenge yarebye kure. Kuko aba batiyeri murangira ibi ngibi bizabagaruka. Ibi bintu bakomeje kwicara bakabeshya bakavuga ngo Bahati yaburiwe irengero, ngo yagiye ngo muri Uganda, ngo bamenye ko ngo yahunze igihugu, ngo yagiye Uganda. Ese bamenye bate aho yahungiye? Iyo umuntu agiye guhunga ateza ubwega ati rubanda mwese ndagira ngo mbabwire ko munze ngiye mu gihugu cya Uganda. Ngo arongera ati ntabwo tuzi niba kiri muri icyo gihugu cya Uganda. Ese
oya banongeye ko batazi niba ari muzima cyangwa yarapfuye, ntago babizi. Urebe bya bindi twa ngoza tabita, iyo wishinja uniregura ku bintu batanakubajije.
Vrema barashakira iki kumenya niba akiri Uganda cyangwa atagihari? Ni bya bindi byabo ko iyo umuntu aho umuntu ahungiye hose bamukurikira, n'ubu baba turiho naho turi hose. Kandi babeshya, ibi ngibi ni ukubeshya ngo ngo yavuye Nyanza ashi harya ngo ni Nyanza ngo ahungira Uganda.
Ubu ni se ko imipaka bayifunze kandi bafite ngo bafite ngo igihugu ngo gifite ngo ingabo zicunga umutekano za mbere muri Afurika cyangwa iza karindwi ku isi, uwo muntu yabaciye mu nzara ubundi gute?
Gute ibi byose
ahora abeshya. Ugenda uvuga ibintu bigena bikugaruka buri gihe bivuguruza ibyo wavuze.
Exactoma baragenda barinyuramo kubera ko babizi neza ko aribo bafite uruhare mu ibura ry'uyu mwana w'umuhungu, uyu mwana Inosa Bahati. Ese ubundi kuki Uganda? Kuki bavuze Uganda? Kuki batavuze Tanzania? Kuki batavuze Burundi? Kuki batavuze ikindi gihugu bakajya kuvuga Uganda, bazi ko ari igihugu bahanganye bafitanye ibibazo? Buri gihe ikintu cyose gikomye ngo ni Uganda, igikomye cyose ngo ni Uganda. Ariko ababicanyi bamaze kurenza urugero. Uyu mwana w'umuhungu, aya n'andi maraso abari ku mutwe, aya n'andi maraso y'umwana w'umunyarwanda abari ku mutwe, akaba ariyo ari gutuma binyuraguramo. Thierry murangira yinyuraguramo. Ibi ngibi ni agahinda. Kandi nkubwire ashiri, aya maraso bakomeje kunywa y'abana b'abanyarwanda, nkubwire dore atangiye kubagaruka. Ijambo ni ry'abashiri.
Urakoze Tabita. Ndahera ku bintu bibiri bisa nk'imigani. Tabita, buriya y'abantu kuri perereza hari ibintu biba bifite logique umuntu yagenderaho kugira ngo afate umwanzuro cyangwa se yihe igitekerezo cy'uko ibintu byagenze. Ariko hari ibyo tutakwibeshyaho. Ubu Tabita, wajya kubaza gaca aho umushwi wa uri birengero? Kuko ushobora kugenda ukabwira gaca ngo umushwi wanjye wagiye hehe, nawe ubuze mbwira aho uri. Agaca ni kazakubwira uko byagenze, kandi bizwi ko agaca gatwara imishwi. Ni nk'uko utajya kubaza injangwe aho imbeba yanyuze. Ni ukuvuga ngo iyi leta muri iki kibazo cya Bahati, igihe abanyarwanda bateye akamo bakavuga ati ari hehe, mutubwire umuntu ari aho ari,
barafitiye abanyarwanda
baryumaho, barangiza ngo dukunde abanyarwanda, ngo agaciro k'abanyarwanda kahe kumwabambuye agaciro kabo? Iyo mu mwemera agaciro k'abanyarwanda, igihe bavuze ngo Bahati ari hehe, muba mwarafashe ya mbere mukamushakisha mugahita mumubona? Ariko se gute mwashaka umuntu mwebwe mwafashe mukamujyana muri amazu yanyu ntituzi ibyo mwamukoreye ariko njyewe nkurikije principe bita jurisprudence ntabwo turi mu rukiko ariko jurisprudence principe yayo ni ukuvuga ngo nkurikije ibyabaye aha naha bikarangira mu mwanzuro uyu n'uyu n'ibi ngibi ndabona bisa n'umwanzuro uyu n'uyu imirambo 40 yo muri Iraq rwero abantu mwagiye mushimutira mu gihugu mw'imbere bakaburirwa irengero abantu mwagiye mushimutira mu gihugu cya Uganda bakaburirwa irengero ibyo ni ibintu tubaziho n'amakosa tubaziho tuzi kuri FPL ya Perezida Kagame no kuri bahati rero ibyo bisobanuro byose muri mu kugena mutanga kubera ko ngo The Guardian cyangwa se ngo abanyamanga babyinjiyemo turabaza uko mukora mubeshejwe n'inkunga n'amafaranga yo mu mahanga yaba turuka muri diaspora yaba turuka no bigo byinshi z'u Rwanda naho ngaho mukora amafaranga ubwo rero kuri ikibazo cya bahati kuza mwitanguranwa niyo ribu yanyu imeze nka Gestapo ya Hitler cyangwa nk'aba SS ba Hitler mukaza mushinyagura ku buzima bw'umusizi bw'umwana w'u Rwanda umuntu wari ufite impano yubaka abantu mu bintu byiza mukamugirira nabi iyi myaka yose igashira abanyamahanga bavuga akantu gato muti karabaye
bakaba barirutse kandi birirwa bari ngo nta pressure bariho
dusobanura aho ari ndetse turabigereke kuri cya gihugu cyatunaniye igihugu nago icyo gihugu cy'ubugana nago cyabananiye igihugu cy'ubugana gifite principe kigenderaho zo kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu ayo manyanga yanyu ntago bashobora kwemera gukorana nayo naho ngo w'ikibazo kiri ku bijyanye na bahati rero tuzemera ko bahati ari mu gihugu cya Uganda mutanze ibimenyetso ibimenyetso ni video n'amashusho bimugaragaza n'inzego z'ubugane zikabyivugira ati bahati kuko ari hano turamufite yahungiye hano ibyo nubwo tuzabyemera ibintu ribu bivuga ni ibinyoma byose ribu yavuze ngo umuntu wagonze rwigara ngo aracyafite ihamuka ribu ifata abantu bavuga bati mu gihugu ntabwo bimeze mukabatiza inshinge niyo ngiyo niyo twajya kwemera se ko isobanura ibintu ngo bihungabanyije cyangwa se bihangayikishije ku buzima bw'abanyarwanda kandi yirirwa ihohotera abantu ribu ni urwego leta ya FPL ikoresha kugira ngo ikomeze ikandamize abanyarwanda ribu niyo izanabazwa ubuzima bwa bahati ntabwo tuzabubaza abagande ibyo ntabwo bishoboka nimwe tuzabibaza abo ngabo mwe muhagarariye ribu ababizi muzakuramo akanyu karenge ariko abakomeje kuyikorera mumenye ko muri abagambanyi mugambanira abanyarwanda niko kuri guhari ubwo bugambanyi rero imbere y'ubutabera muzisobanura bahati nkurikije ibyabaye mu Rwanda byinshi bahati muramufite niba dufite amahirwe aracyari muzima ariko ntibyantangaza mwaramaze no kumukuramo ubuzima mukaba muri mukuyobyubura ari kugira ngo mwereke abanyamahanga yuko mufite ibindi bisobanuro bitandukanye n'iby'abanyarwanda babarega ariko ndabisubiramo ntabwo nshobora gutangazwa nuko agaca katwaye umushwi tukawubura ntabwo natangazwa nuko injangwe yari iri kumwe n'imbeba twabuze imbeba sinshaka kwita abantu imbeba ariko ni imigani mu gutanga kugira ngo abantu bumve neza yuko hari ibintu tudashobora no gutindaho dutekerezaho leta y'u Rwanda izwiho kwica abantu izwiho iterabwoba rigera naho rimena amaraso y'abantu kugira ngo abantu bakomeze batinye bagire ubwoba ibyo rero ntabwo dushobora kubyirengagiza ngo tujye guha agaciro biriya bintu mwasohoye ngo bahati ngo yagiye mu gihugu cy'ubugande mu gihugu mwarajyanye se yageze arabahamagara ati ndi hano ibi rero biza bono gushinyagura bigatera wenda n'abantu kuba barakara ariko reka twirinde uburakari tugaruke ku kiganiro nyirizina
utarakara ntabwo yaba ari umuntu ntabwo yaba agira umutima utarakara yaba ari nk'aba bose twavugaga birirwa bacinya inkoro utarakara ni wa wundi bita bampemuke ndamuke utarakara ninde ashire aka ni agashinyaguro ibi ni agahinda abanyarwanda kuva uyu mwana w'umuhungu yabura wabivuzeho barahagurutse abagira umutima barataka bati umusizi bahatari he leta y'u Rwanda ivunira ibiti mu matwi uyu mwishongozi uyu Thierry uyu muvugizi wa ribu uriya mutwe witerabwoba ari wo irirwa babeshyera abandi arahaguruka ngo wagiye Uganda umuryango famiye y'uyu mwana w'umusore yarahagurutse irabaza twabuze umuntu baricecekera bavunira ibiti mu matwi baradusuzugura basuzugura abanyarwanda dore ko abanyarwanda ntacyo bavuze kuri bo n'ubusa ariko imiryango mpuzamahanga ntihagurutse ntivuze bati yo bati twarabimenye yagiye Uganda ejo bundi bazagaruka batubwira ko Amfete bamenye amakuru ya Kizito yokavugwa. Bamenye amakuru ya Bahati ko yinigishije amashuka babonye umurambo burya yaguye ku mupaka wa Uganda basanga yari inize yabuze icyakoresha nuko kubera nyine ishuka yari yahunganye ararifata arishyira mu ijosi ariniga dore intumbi ye twayibonye cyangwa se ntibazabura ibindi baza bavuga ababicanyi kuko abanyarwanda barabamaze
Tabita umbabare kuguca mu ijambo mfite icyizere gike ko n'umurambo we bashobora kuwerekana ko ariko ntawo bafite
nabyo birashoboka
imyaka igihe kinini igihe gishize
yenda bamujugunye rweru wabwirwa
n'iki igihe kinini kinini cyane gishize tutabona amakuru nta kintu kimwe tubona ariko si n'ubwa mbere we muri kiriya gihugu abitwa ba Emmy ntabana barabuze ba major kiza barabuze ni ibintu tuzi ntabwo rero twakwishuka ngo twitege ko ari ikintu kizima kizavamo bibaye twabyishimira cyane yewe Libu ejo mu gitondo tweretse itibahati twamubonye nguyu tukamubona tukabona ko ari we koko twanabashimira nibura ko batamwishe ariko mfite icyizere gike cyane ko uyu muhanzi iyi ni leta yimakaje inabi mu bintu byose umuntu wese uzanye ikintu kiza mu banyarwanda bagomba kumuzimya kubera ko bahisemo kuyoborana abanyarwanda iterabwoba no kugira nabi kugira ngo abantu bahore bafite ubwoba ariko rero dore leta ya FPR Kagame nabo abantu bose bagukorera y'abaturage ubwoba bwashize mamurangiye nazambunda ntacyo zibazivuze nabo bantu babakorera muri DMI muri RIB birangira birukanse bose barirukanka bagahunga kubera ko abaturage bahagurutse hagomba kubaho ubutabera abantu mwakandamije mukabahoza ku ngoyi ku nyundo guhera mutera abantu udufuni abantu bazaga baje kubatera umusada ku rugamba mukabakubita udufuni mukica abasirikare mwakoranaga mukinjira mu gihugu mugafata igihugu murasa ku baturage badafite n'imbunda mwica impunzi mwica abantu b'ingeri zose nabo mwavuze ko mwaje kurokora mugakomeza mukabica kugeza na n'uyu munsi mukomeje kwica ntimukeye ko ibi bintu bitazabageraho ingaruka ndumva araho nagarukiriza Tabita
urakoze cyane Ashire turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro nange ndagira ngo nongere nibutse abanyarwanda nimuhaguruke mwirwaneho nimwihagarareho iyo leta yanyu ntabwo ibitayeho banyarwanda banyarwandakazi iyo leta ntabwo ibitayeho iyi leta niyo kubahohotera niyo kubica niyo kubakanda ni munyumvishirize niyo leta y'u Rwanda ihari uyu munsi iyobowe na Perezida Paul Kagame turatabariza turibuka sinzi ijambo nakoresha ese buriya turabatabariza se ngo batabarwe nande naringiye kuvuga bari mu maprizo barimo bicirwamo urubozo barimo basufuriramo hari Cyuma Hassan hari Rashid hari Tewo w'umubavu hari Idamange hari Karasira n'abandi shyano ryose umuntu atakwirwa avuga bari muri prison kandi bazira karengane bazira ubusa bazira ibitekerezo byabo bazira kuba barahagurutse bakavuga karengane k'abanyarwanda kuba barahagurutse bakavuga karengane bakorerwa nabo ubwabo kuba barabaye ijwi ry'abatarifite muri kiriya gihugu ariko ibyo barabizira bari muri prison uyu munsi barimo baricwa barakorerwa iyicarubozo barangiza intera hamwe zikaza zikajya hariya zikivuga tera hamwe mvuga ni asumani reka nongere mugarukeho kuko uyu ngo ni intera hamwe byose nabimenye uyu we yabaye ni intera hamwe muri genocide yakorewe abatutsi yakoze ubwicanyi nk'abandi bose ariko kubera ko yirirwa hakirizwa atwariwe hano nk'abandi bose bari mu buyobozi kandi barishe ahubwo inzirakarengane nk'izi maze kuvuga akaba arizo zirimo zisufurira muri prizo zirimo zicirwamo zihonyorerwamo Rashid yarabivuze Chuma Hassan yarabivuze ati dufungiwe mu kuzimu nta nubwo tukibona hano ashiri wavuga ibyiri ya leta bwakwira bugacye ariko ndakomeza kubatabariza ashire nawe reka nguhe umunota umwe turangize ariko nongera guhamagarira abanyarwanda ngo nibahaguruke birwaneho kandi ndabibutsa ko nkuko wabivuze ashire ko iki gihugu cyacu turimo duharanira izi mpinduka turimo turwanaho duharanira kandi zizaza zirimo zirakomanga turagira ngo tubabwire ko ubutegetsi politiki izaba iri muri iki gihugu izaba ishingiye ku bumuntu umuyobozi wese uzaba adafite ubumuntu azashyirwa ku ruhande kuko igihugu cyacu kimaze kuba indiri y'abicanyi turabyamaganye igihugu cyacu turashaka ko kizabe igihugu kigendera ku mategeko kizaba ari igihugu kidahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu nibyo byifuzo kandi nizera nshidikanya ko tuzabigeraho murakoze ashire ijambo ni ryawe nawe urangize duhite turangira
ikiganiro cyacu urakoze cyane Tabita ndabanza nibutse abantu ko iyo tuvuze ko abantu bafunze uburoko hari condition bibabayemo ntabwo ari abantu bafunzwe mu buroko bafite ibitanda bizima bararaho bagaburirwa igihe n'abantu bafungiye mu buroko bakubitwa buri munsi bafungiwe muri condition mbi cyane ahantu hatari urumuri bafungiwe ahantu hatari n'imyanya y'ubwiherero iyo bakeneye kwiherera ni abantu bafungiye muri kondisiyo mbi cyane hakiyongeraho abantu bose bagenda baburirwa irengero abantu bashobora kubaka sosiyete yacu neza ikaba nzima hakajyaho abantu iyi leta imaze kwica bose ni ibintu bisaba yuko buri muturage ufite umutima wo gukunda igihugu agira akavuga ati ndabirambiwe FPR va mu nzira akikuramo ubwoba bukajya mu bakora mu amabi aho kugira ngo ubwoba bujye mu bantu bahohoterwa aho ngaho niho hashingiye urugamba turimo umunsi ubwoba bwagiye mu ruhande rw'abagira nabi tuzaba twatsinze kandi tuzaba dutsinze burundu kuko nta wundi uzongera gutinyuka kuza kugira nabi azaba azi ko aje kugirira nabi abantu bamaze kumenya ko bidashoboka kongera kugirirwa nabi ahanini iyo abantu bagirirwa nabi si ugushaka kuvuga ko amakosa ari ayabo ariko kutabasha gushyira hamwe kugira ngo bavuge bati turanze turabyamaganye tugiye kwirwanaho bishobora gutuma ukugirira nabi yumva ko rwose yakomeza kubikora nta kibazo nta nkomyi ibi rero ndibwira ko FPR ya Perezida Kagame yamaze kubimenya iyo ishyira mu bikorwa amasezerano 9 yaje isezeranya abanyarwanda ntabwo habariho imitwe ntabwo hariho abantu bafashe bavuga bati tugiye gufata imbunda kugira ngo twirwaneho ntibaba bahari iyo muca impamvu zose zitera ubuhunzi abantu ntibaba bahari iyo mukuraho ubusumbane nta nzarambe ibihari iyo muzana demokarasi mwashaka kuzanira abanyarwanda aka kanya tuba turimo kuvuga ati twishimiye leta yacu twishimiye abayobozi bacu ntabwo tuba turimo kubabwira amakosa mukora amakosa ndengakamere kubera ko atwara ubuzima bw'abantu abaturage rero bose b'abanyarwanda abanyarwanda mwese aho muri dukomeze twibuke abacu twibuke Kizito Mihigo n'abandi bose batuvuyemo kubera ko bahisemo kugendera ku mahame yabo bemera. Tubibuka ariko mu kubibuka dusigasire umurage badusigiye. Twavuze Kizito twibagirwa niyo mugabo, ariko nawe tuzamukorera ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Iteme. Abo bose badusigiye umurage, imirage ikomeye cyane igomba kuba inkingi z'ejo hazaza hacu heza twese. Ibi kandi nta kabuza tuzabigeraho, twikure mu bwoba, twirwaneho, kandi noneho dushyire imbere inyungu rusange arizo nyungu z'u Rwanda, ibindi byose bizagerwaho. Ndumva rawo nagarukiriza ngushimira Tabita, nshimira n'abantu badufasha mu buryo bwa tekinike kugira ngo ikiganiro gitambuke. Murakoze naho ubutaha.
Murakoze cyane Yashiri, ariko utaragenda Shiri, wakwibutsa Abanyarwanda kuri programme ihari ku cyumweru tariki ya 20 kuri Radio Iteme.
Oh, nibyo. Urakoze cyane kunyibutsa, narimbye bagiwe. Nibyo, kuri Radio Iteme hari gahunda ihari idasanzwe ku Banyarwanda batwumva, ku batari babizi, radio yacu twayise Radio Iteme kugira ngo dukomeze duha agaciro ubutumwa bwa Kizito mu ndirimbo yitwa Iteme naho byaturutse. Ubwo rero ntabwo dushobora kwibuka Kizito Mihigo ngo kuri Radio Iteme bitambuke nkaho nta kintu cyabaye. Ubwo rero ku itariki ya 20 ejo bundi ku cyumweru hazaba ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kizaba cyiza cyane kubera ko dufite abatumirwa benshi kandi abatumirwa beza. Dufite n'abantu bazatugezaho ibyo bakuye mu butumwa bwa Kizito. Ikiganiro kizatangira ku isaha ya 5 isaha za Ottawa. Bizaba ntibeshye Tabita, bizaba ari 11 i Paris, biba ari 12 i Kigali.
Nibyo.
Tuzagikorera kuri Zoom, ariko kizanatambuka no kuri YouTube live. Kuri Zoom abantu bazabona ubutumire bwa Zoom, tuzabushyira no ku rubuga rwacu rwa Facebook rwa Radio Iteme, muzabona ubutumire bwa Zoom. Zoom izaba ifunguye guhera 4 n'igice, ariko 5 ikiganiro kizahita gitangira. Ubwo rero muratumiwe mwese, muhawe ikaze kuri Radio Iteme muri icyo gikorwa twumva ko kigomba kuzajya kibaho buri mwaka. Byazaba twazagira no n'uburyo tugera mu gihugu mw'imbere, ubukizito akibukwa nk'intwari y'igihugu kuko aranabikwiriye. Tabita, rero ndumva ari ibyo ngibyo, nzi ko iyo gahunda nawe uyizi, niba hari icyo nibagiwe ubwo nawe wacyongeraho, ariko abantu bose rwose bahawe karibu, bahawe ikaze.
Murakoze cyane Ashire, ndumva ntacyo wibagiwe, ahasigaye ubwo twizeye ko abadukurikiye abazabumva iki kiganiro cyacu bazaza tukabana muri uwo muhango kwibuka umuvandimwe wacu ariwe wanyu mwese Kizito Mihigo wambuwe ubuzima na FPR agatsiko kabicanyi kayoboye igihugu cy'u Rwanda. Ashire, ndagushimiye cyane ko washoboye kuza tukifatanya muri iki kiganiro. Reka dushimire n'abandi mwese mwadukurikiye, n'abakomeza kuduha ibitekerezo no kuduha ibibazo batubaza, no kuduha ibitekerezo bitwungura, bitwungura ibitekerezo nyine mu byo dukora byose. Turabashimira buri munsi, turashimira namwe mukomeza kudufasha ku buhanga bw'ibyuma. Iki kiganiro rero cyari uyu munsi na JP, kiyoborwa na Jean Paul Turayishimye, ariko uyu munsi akaba atabonetse. Ngaho rero tubifurije umunsi mwiza aho mukiri ku manywa, n'ijoro ryiza aho bwije. Yari Tabita Gwiza.
kwireba kabona rikamara ninde wakwirengagiza abo bangana ninde ubona mahari hari inzira nyayo Yeah.